ngazibuza sizoshintsha nini izinto ngiyazibuza sizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba uya amehlo amen ukuze ngibone ukukhanya kwakho uya amehlo amen Segi konne ukukhanya kwakho Isize we baba Isize we baba hamba nami Isize Isize we baba Ngiyazibuza sizoshintsha nini izinto kwesinye isikhathi angiboni kodwa ngiyaluzwa baba uthando lwakho baba Amehlo Amen Ukuze ngibone ukukhanya kwakho Vula amehlo Amen Ukuze ngibone ukukhanya kwakho